mu masaha y'agasusuruko nibwo ijwi rya Amerika yageze mu kagari ka Kibenga mu murenge wa Mayange akarere ka Bugesera. Twasanze benshi mu batuye bagiye mu mirimo yabo y'ubuhinzi, ariko twabashije guhura n'umuryango wagize uruhare muri Jenoside n'uwayirokotse. Turi mu rugo rw'umubyeyi Antonia Mukantabana, ari mu kigero cy'imyaka 70, na bakora umurimo w'ubuhinzi nubwo twasanze atagiyeyo. Mu 1994 uyu mubyeyi wari usanzwe atuye muri aka kagari yiciwe abana batanu ndetse n'umugabo we, yasigaranye umwana umwe rukumbi. Muri uru rugo turi kumwe na Ntawangwa na Bose Evariste wafite imyaka 54, mu gihe cya Jenoside yari afite imyaka 24, yagize uruhare muri Jenoside. Ntawangwa na Bose yabwiye Ijwi rya Amerika ko we n'umuvandimwe we bagize uruhare muri Jenoside, uwo bavukana niwe wagize uruhare mu rupfu rw'abana ba Mukantabana ndetse n'umugabo we. Ubwicanyi bakoze babukoreye mu kagari ka Kibenga mu murenge wa Mayange, ari naho bakomeje gutura kugeza ubu. Ntawangwa na Bose mu buhamya bwe yabwiye Ijwi rya Amerika ko yagiye mu gitero ari kumwe n'umusirikare kisha umukecuru n'umukobwa we ndetse n'umwuzukuru we. Yaje kuburana mu nkiko zisanzwe akatirwa igifungo cy'imyaka 15 mu 1998, akirangiza mu mwaka w'2003. Mu biganiro twagiranye byongeye gushimangira ko bamaze gutera intambwe ishimishije mu bumwe n'ubwiyunge. Mbere yo kuganira na Ntawangwa na Bose, yabanje gutera indirimbo yo mu kiliziya nk'ikimenyetso cy'uko yacengewe n'amasomo yahawe.
Imbona ngiye gutsindwa nzambaza Imana, nsubize mu nzira maze mbona agakiza, ko namenye kwinkunda nzajya nyiyungiraho niyo mukiro.
Ntawangwa na Bose yafunzwe imyaka 15, kuri ubu amaze imyaka igera kuri 13 afunguwe. Mu buhamya bwe yongeye gushimangira ko gusaba imbabazi ari byo byamuhaye imbaraga zo kongera kubana neza n'abo yiciye.
Nari shumi w'umusirikare bitandagije Imana Alphonse twajyanye mu gitero cyari kishe umukecuru bitaga kana k'intama n'umwuzukuru we n'umukobwa we, nakatiwe imyaka 15. Icyo nicyo ndagikora ndagisoza ndataha. Nuvuga ngo igihe njye mfunguro waramubonaga ukumva yenda ufite ikibazo muri wowe, ariko kubera uko wowe urimo ugenda kandi ukabona we aragenda wenyine kandi yarafite umuryango, wumvaga kuko byagenda kose hagati yawe nawe utamwisanzura ngo akwisanzureho. Icyo kintu cyarabaye hagati y'umuryango wicuwe n'uwiciye. Ubwo rero uyu mumama nta kibazo dufitanye, mbese inyigisho nizo zadufunguye hanini.
Nubwo Ntawangwa na Bose yavuye muri gereza yiyemeje gusaba imbabazi, mukecuru Mukantabana nawe yabwiye Ijwi rya Amerika ko mu bihe bya mbere ategereje yiyumvisha ko yazongera kuvugana n'abamumariye urubyaro.
Ubwo iwanjye jyewe mu rugo twari abantu 8 mu rugo, twasigayemo turi 2, ubwo hagiye abana 5 na se wabo, kuko jyewe naburanishije gacaca. Ariko bavuze ngo abantu bazatanga imbabazi, singiye kubeshya, narahakanye ndanarahira ndanabyandika ndabisinyira ko nta muntu ugomba guha imbabazi. Bakambaza bagasanga hari bakagira ngo ntiwoya ndabyandika ndabisinyira ntereho nakasha ko nta muntu ushobora guha imbabazi.
Inyigisho baherewe muri paruwasi ya Nyamata mu mwaka w'2018 nizo zababereye imbarutso yo gusabana imbabazi no kuzitanga.
Ko nagiye kubona mbona uwo musaza akaza tugahura n'ubisanzwe akagenda nanjye nkagenda. Byagezeho rero kumuhamushize nk'iminsi aje ibihe inshuro zigeze kuri 6 hari. Noneho rero araza ati hari ikintu ngushakira. Na mbere twari dusanzwe duturanye. Atangira kumbwira ati nashatse ko nzaho gusaba imbabazi, twagiye kwa padiri batwigisha mbese ambwira ibintu byinshi. Ese ni ryari ngo izo mbabazi bazazi guhera hehe, nzazi guhera hehe? Ambwira uko tuzajya kwa padiri, ambwira ibintu byinshi. Mba sinteze kwica umuntu nanjye, nta kindi nshobora kuzakora. Kumuha imbabazi simubwira ngo hari uwanjye uzazuka, nzamubone tuzahushe tugende nze imbabazi nzaziguha.
Mu gihe abakoze ibyaha n'ababikorewe bateye intambwe yo kongera kubana, abana bavutse kubakoze ibyaha bemeza ko baterwa ipfunwe n'amakuru bamenye ku babyeyi babo n'ubwo batari bahari. Uyu Sebanani Noheli sumubyara niwe wagize uruhare mu rupfu rwahitanye abana n'umugabo bamukecuru Mukantabana, yatubwiye ko yari afite umwaka umwe mu gihe cya Jenoside ariko yemeza ko aterwa ipfunwe n'ibyabaye nubwo nta ruhare yabigizemo.
Bwacu biraducanga nyine tukibaza nk'umuntu w'umusaza cyangwa umupapa wari ukuzuza ubwenge atekereza ute gufata umuntu bari baturanye basangira akagenda agafata abana kandi nawe abasize mu rugo abiwe afasha abundi mugenzi we arabishye bose arabamaze. Iyo bigeze nk'iki gihe ukareba nk'umukecuru nk'uyu nyine byabayeho nawe uba wumva ufite n'isoni kuba wamureba uzi ngo harimo umuryango wawe ufitemo uruhare mu byabaye kaho gasubu nimusuhuza aransuhuza. Mba mbiganira n'abasaza nk'uyu musipapa wanjye tuba tubiganiramo. Ubwo rero ntago nabyibagirwa n'ubundi ngumya mbitekerezaho.
Mu ntangiriro z'uyu mwaka ubwo habaga inama y'umushyikirano, Minisitiri w'Ubumwe rw'Abanyarwanda inshingano mboneragihugu yatangaje ko igipimo kigaragazwa n'ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2020 cyerekana ko Abanyarwanda 94 n'ibice 7% bemera ko ubumwe n'ubwiyunge bwagezweho. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, Mayange, mu Karere ka Bugesera.